Abajaji abali nanga luli kwanga muje nga bwevuga otegererawo. Teriyo bulungi bwansi mu kitundu kyaffe oba obuzibu obwengedde. Naye okuva lwe twabidibya ensi yakyuka tetukyalina badduukirizi. Abantu bafiira mu bulumi so ng'osanga banditaasiddwa. Okuva lwe twagidibya ggwanga muje kati poliisi esanga byawedde. Neekwata abali mu mayumba neebasiba mubagiyambe mu kunoonyereza. Kati nsaba tugizeewo ggwanga muje ate kulu n'ekyuka ennyo. Ebeere ya firimi nga gy'ofuuwa n'ofuna abataasa. Kituyambe mu bawambiddwa obwemage n'abaana ababbiddwa. Kituyambe ku bafiira obwereere n'okumanya yafudde atya. Buli omu gula firimi guno omulembe gube mu firimi. Ggwanga muje y'omulembe guno ebeere ya firimi. Byenyumya mu biraba ng'olwali naye nsaba mubirowoozeeko. Bigambo bya bulanzi mu ggwanga mbasabye muntegeere nnyo. Abakulu ba gavumenti mbasaba luno oluyimba mulwawule muzenzize ennyimba. Sizze kuwabula mmwe ku luno nzize kuyamba bannansi. Siyimbidde bali mu Uganda muka n'abali mu mawanga g'abeeru. Gavumenti mubateerewo abakiikirira mu paalamenti basobole okuyambibwanga. Gavumenti nsaba tusiime ba whistleblowers olw'ekisa ekingi omuli Mr. Musa Majoba ng'oyo ye ssaabafirimbi. Omukulu Makulu Kavuma naawe tewerabiddwa. Ne mu kuyamba bankuba kyeyabadaagana ng'omu ku balwanyi abakirimu. Gavumenti okulinnyisa omusolo kintu kikulu naye lowooza bootika ataata omugugu. Ennyaanya tunda zaagenda nawo nziraba leveni ensaba bakadde. Bino byogerwa bannansi muzeeyiwulira ti omuntu okuba omutuuze wa wanaawo omusolo. So tulina bayinvesita ababajja okumasu munnansi takuwunyidde. Buli omu gula firimi guno omulembe gube mu firimi. Ggwanga muje y'omulembe guno ebeere ya firimi. Buli omu gula firimi guno omulembe gube mu firimi. Ggwanga muje y'omulembe guno ebeere ya firimi. Omugaso gwa firimbi munnansi wulira yakendeeza kitta bantu ekiri mu ggwanga. N'obuli bw'enguzi kati obususe mbakulu bwe butusibyeko n'obwavu. Ejja kuyamba ku baboda babbibwa okutaasibwa eyambe n'abakyala bazaalira ku kkubo. Bw'owulira lukusimbye gwe gifuwa otuyite tusobole okuyamba gw'ozaala. Bw'olaba ow'amasannyalaze agabba gibake ow'amazzi akusazeeko ng'ate wamuwa. Landiroodi akasuka ebintu ebweru gibake naffe tubeera bantu. Ababbi b'ettaka obalabye gifuuwa otuyite n'abasawo abalagajjalira abantu era kikulu mufuwe ku firimbi ezo mu malwaliro musobole okuyambibwanga. Bannyinaffe abalenga firimbi kikulu oli ekya Mikayiri akifunye agaanye okukuwa. Nammwe abatemesa akagulooka se mu nsawo bimaama bimmanye olumu okubagwa mu ggwale. Requirements z'abaana nga badda ku ssule muteekemu firimbi zino kintu kikulu. Abaana basusse okuwambibwa ennyo magobo n'amasomero ne baguukya. Enguudo nga nakawuka ezirudde okukolwa mufuwe ku firimbi eyo kintu kikulu. N'ab'okubizinga okutali toyi mbasabi mwefuyire firimbi. Waliwo dumoni zimusomba bantu mwe mulina eziwamba. Bw'olaba gy'otategedde bulungi tufuyire firimbi. Naawe wadde oli mu diaspora bw'ofuna abakutawanya kwata kafirimbi ofuuwe osobole okuyambibwa amangu. Abasudaani basanyusa nnyo era nno batya baategeera omugaati mu kintu kikulu. Kwe kubuuza omukulembeze tibaguseera batya ng'eŋŋano terinnyo. Nga bw'omanyi akanyoomonyoomo munyeera kamumegesa enjova eri nabanuulwa bakafirimbi munnaffe entebe n'agifiirwa. Musa Majoba pulezidenti wa whistleblowers muyite ssaabafirimbi. Atuusa okusiima kwe eri bammemba bayita abafirimbi. Yenze ndugga bamweyana gwange gwa kulengera nnyo eryasani eryo nalivaako mwamanya ebyaligwako nange kangule firimbi nga bwe kunkuba nengwa ku kkubo gyenfuuwa dudu nannonako oba simaati najyataasa maneja forubu ne bwatajja oluusi naye ebiba byamukuti juma beera mu kasenge ng'anoonya ekigulira magala ebikunta buli omugula firimbi kibeera ekitale nga beekutaasa ate kano kennema okudde ngenze kunoonya
gyegulidde www.djericom.com